Kashugen
Fox Track
Records
Bit Louder.com.
The king is an ass. One in a million billion one.
Sina kuletele majulieka. Nina kule mela kona kaleta. Chozi baby. Ndiweka Wamine ine baby ni mafunda. Ndiweka Wamine ine baby ni makonda. You make me go crazy.
Just hold you tight. Woman, you pass a love will not fade. Ndiwe weka, mchalo changa. I can never choose another. Eh, ndiwe mukazi wanga.
Yeah.
Wakumutima, uibe na wina kumutima. Piki piki na piki doli. Nakusanga my piki doli. Leka ni kupasa chikondi. Ukalipo mvela po chikondi. Love is sweeter, sweeter than everything. Sina kuletele majulieka. Nina kulembela kona kaleta, baby. Oh, baby, I love you.
Sina kuletele majulieka. Nina kulembela kona kaleta. Chozi, baby, ndiweka. Ndiweka.
Wamine ine, baby, ni mafuna.
Ndiweka.
Wamine ine, baby. You make me go crazy. Oh, you make me go crazy. Ah, you make me go crazy.
Nika nikambe iwe my baby boo. Unabwela mu life ino ni chinja. Finally baby I meant you. Romantic love yewe siyo kamba. Wena benzo kana unabiri vamo. Na wanzako wana esa kuchu samo. Baki unaturukusha unafika. But I promise you, kuku kona mpaka chalo kusila. Majuli na kupasa siyoka. Na mutima wanga baby na kupasa. Baby pa wanzanga ni kutasha. Iwe na makolo wa matasha. Bari iwe nina sayi na mareji. Umakosa olo tajira kabeji.
Sina kuletele majuli eka. Nina kule mela kona kaleta. Chozi baby, ndiweka. Ndiweka.
Wamine ine baby ni mafuna.
Ndiweka.
Wamine ine baby ni makona. You make me go crazy.
Louder.
There is sun on the deck.
Louder.